oɗon kettini kibaruji mo du studio kalangu. Eɗen gondi yamde joyi wittoreke mintaji sappo e joyi. Kibaruji mo e fulfilde komin Omar Hamma janganta o. E nder ko e kibaruji men ni mbiye fedde jinganore ɓiɓɓe leydi daraniɓe ngatti dande yahde ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe Yasin e mburtaki. Nanni fedde jinganore syndikaji janginoɓe kamɓe du kaali dow filla no jande wontir nder leydi meɗen Niger. Nanni yewtere meɗen pindino hande haltanana dow dekkugol jungo dow ɗerol gaɗagol e accude ɓurdidinol yaade to rewɓe Niger, kañƴudi woni ko kantirton kibaruji men e fulfulde. Kori jam hirtemo Issoufou Mamadou kananke leydi Niger no tawa illu kengal to enda jahangal paari nder leydi France. Ngal jahangal du no jahangal golle latingal gansitaki non ko Emmanuel Macron horejo leydi France to endan waɗanimo. To noni gollirde horejo leydi deni leydi meɗen Niger holli ko ngal jahangal wari fotodiri e dekkugol jungo ɗeɗere ko leydi meɗen Niger waddi yaade e fedde leydi France hawjinde yaadu yeeso ko watta ko mbiten ceede ɗo endan milliaruji capanɗe tati e tati ceede CFA. E do lawol goton ni mbiyen fedde jinganore ɓiɓɓe leydi daraniɓe leydi gatti dande yaade ɓiɓɓe leydi Niger ɓe Yasin Fudu tawaɓe leydi France e mburto wiide kamɓe jamray e laamu mboɗewugu leydi Niger tawda hande. Nder mburtake du wari fotodiri ko leydi Niger ɗum woni hoorejo muɗum Alaji Mamadou Issoufou no tawa e jahangal. To Issa Garba ni goto wi ki mburtake watta kena to endan paari e nokkure wirtende Bordeaux ano nokkuje ɗiɗi yarɗe hoorejo leydi meɗen Niger noni. Moussa Hassan yewtidi e maɓɓe nani ko wi.
Nous avons fait un appel que ce soit la diaspora que
min gatti dani he tawabe Yasin leydi kam fu he bandirabe amin tawabe der leede Touba koobe gam be garbe jabbito Mahamadou Issoufou ardido leydi meden o dundu du labi demokrasi ardido leydi meden o wadi bandirabe amin udda gam ibe durwida lawol lamu leydi hawjingol filla kawrol jawdi leydi gollirten hitani hikkati wadandu ko watta pelle sappo jehande jabbito mum yeso dambugal ambassade mo Niger e jangan derol mabbe gum gol dummu ko watta himɓe ujunaji woronja deki jungo mumen gam hollude mettal ɓerɗe mumen du filla no jinganoɓe himɓe leydi Niger ɓe gona no gaɗani nder jamanu laamu ngu.
Les acteurs de la société civile sont en train de vivre du régime de Issoufou Mamadou.
Woɗi du nde fedde jinganore ɓiɓɓe leydi daraniɓe leydi gattino dande e wadde jango ɗum woni ano mburtaki nonni se jomiri laɗtala hewtini en ɗo endal ley gallure ñame yaade suudu assemblé ndun ko maire mawɗo mo gallure on wi ki wala ɗon. Seɗon miccite du mburtaki ki hunde noon ko hokka lawol e waɗe ñande golle woni yerno goto tawaɗo nder nde fedde mbiyeteɗo kaka du ka wiri. Nani capanɗe tati e goho lewru me députéɓe suudu sawarɓe assemblé leydi meɗen Niger ɗum woni kollino hunde ko ɓuri sulude ɗu en ano yeruno lekkol leydi meɗen Niger tawa ɗum du fadu mbi en ano fedde députéɓe hawjinde filla ƴewtinakimin singama gam majum saabe majum ni mbiyeteɗo Issoufou Arzika ardiɗo fedde hano jinganore syndicaji janguinoɓe witende Fizene haali dow majum. Nani ko wi
suudu députéɓe leydi bani ko ɓooyi kaalay dow filla o ko du haali hannden bonayi minen du min durwa min tokka laawol fuu laawol bonnowol lokkol hannden o ɗum du woni ko illa arande min ardini nden ne anniya e komin eelata woni jande darto nder leydi meɗen.
Nonni to Saibu Dambaji kawjiɗo filla habaruji mo fedde witende synergie cause Niger Sina Seb haaliri o wi ka haala ka suudu assemblé ndu haali o wi ka hani waɗede nde katawe en fawari joni Gungu Mama dantani yewtidi e makko. Nani ko wi ɗum do majjo.
Ara ko daaratamin minen pelle jinganoji janginoɓe e jiiɗe amin ko hani waɗe tanni suudu députéɓe du haali amma minen komin ƴamata woni nde ni gomnati ɗowtanaki kodu wi'i ɗume du watta ndenne ko hani woni suudu du ummo daru ko watta gomnati waɗi jooɗa haali caka mum he pelle jinganoje golloɓe leydi fuu heedoran du fuu to waɗe nder
ngol lawol hoƴa kana ha illu sappo e jeetati lewru avril bittiɗo to suudu sawara deputiɓe dow lawol laamu koƴangol gollidol e televisoji jamani ko wiite TNT noni. Ngol lawol laamu du gomnanti no yiɗi dekkude jungo dow majjum faa du ngol heɓa gollidede. Diallo Mariama Kenda nani ko yettude Abdoulaye Koulibaly, secrétaire général mo ministére hawjinde filla kibaruji.
Nous allons pouvoir désormais
min keɓi ono gollirgal tuugorgal manngal lobbal e dow filla ko darta moƴƴinngol far kibaruuji njiyeteeɗi no won darteeɗi kañum e kettinteeɗi nder leydi Niger. Ɗum ndu kondal no yaada e faande tabintinde laabi fuɗɗi Niger naatano koƴol muɗum e nder duniyaaru kañum e nder leyɗe cawiiɗe ɗum hono laawngol imowa hoƴuno capantati lewru mars duuɓinaaɗiɗi e sappo e joyi noon ni. Ɗum fuu ndu kondal ni moƴƴintaano dow laawol TNT kam wonte leydi kesi ngartuɗe ɗi ennda ngam batte himɓe heɓa faama ɗum faa wooɗa. Ɗum wallan ko yiyeteeɗe ko nante ɗum fuu laaɓan himɓe faa wooɗa waɗa ndu konna ele keerol leydi ndi futayte leydi enda yettoyto fa wooɗan. TNT o enda ballaga mum woni hono keerol bulli radio ji e télévision ji fu nokkure wootere wono ko hawrte nokkure wootere nde woni to himɓe mbawi hedde ɗum ƴeewa ɗum na hettino ɗum fa wooɗa.
Une seule et unique fréquence.
Nanni fedde leyɗe duniya hawjiide dillamɓe leyɗe arsaɓe bittiɗo woni ko to enda nder alitte ko gollal nder laawol farha jonde ɓiɓɓe leydi to endan waɗa hawtaade e communeuji mawɗi ɗi gallure ɗin. Yerno kaalirono mi'en to biyeteɗo CB Diomunje ardiɗo fedde hawjiide nde o wiɗi ngal jonde jam ko fedde o yiyamde waɗi ɗum tawa kena hano janngino sukaɓe ummatore far kulle jamani ko wiite internet en nonni e wallude far jonde nin ɓe. Ousmane Oumarou nani ko haalito majju.
Nous venons d'assister au lancement d'une formation.
Hande min gari fuddude golle ekkintinol sukaɓe woronja tawaɓe der pelle jinganoji himɓe leydi ordinateur ekkintinol gol OIM fedde leyɗe duniyaaru hawjino filla ummotoɓe leyɗe eno fa'a leyɗe tubakoɓe kan woni no wallira ekkintinol gol no waɗi. Fedde gom tawane ɗo arlit kan siri sigila o komin garno min gaɗana balɗe ɗiɗi miɗen gaɗa jooɗa haali caka himɓe ɓen ɗo nder mairie. Jagore mum noon fedde hawjino sigila o du waɗi hawrini mum gam ƴewtinade iri walla kaye fedde de wawi waddande himɓe cakantaraji
de l'appui aux communautés.
Gollal tuugal dabbaji yeru no ɗum sigilorani waɗama nder leydi Niger ndin fuu no foti to secrétaire général mo kawlitar pelle duroɓe biyeteɗo ɗo endan kapan o wi duroɓe ɓe gari notake sanne tuugal ngal saabu dabbaji ɗin fuu tufama fa waɗi. Tijjani Alu Aboubacar nani ko Ousmane Amadou do majjun.
La vaccination a réellement
tuugal ngal waɗi no wooɗiri fuu e nder leydi ndi endam gaden dukondan hono duroɓe endan gari sanne sanne gaɗi dabbaji mumen tufama ɗum dukonda no holla wiide ke ɓe paami sanne na fakka tuugal ngal. Nonni noon hono appe nayi kañum e faane jukke dammuci kañum woni ko wonno tufene ɗum dukondan mere wonno waɗe yoɓantake baafuyi. Wakkati tuugal ngal fuɗɗano nde endan ɗum heɗimno saɗoromaji seeɗa kalay hara safar nayi ɗon endan sakkitine endan ɗum du ɗum heɓama ɗum jomtama fa wooɗi. Seni en ƴeewi nokkuyiɗe heɓayi tuugal ngal enda fuu a tawan nokkuje noon to himɓe ɓen endata kana ele nokkuje honto ndenago wala sanne ɗon dukondan ni a tawan ɓe keɓay kabaru on enda no haniri
parce qu'ils étaient peut-être dans une zone d'insécurité.
Ɗum fuɗɗa kana asawe bittiɗo to enda mbiyen ano agadez noonni batu ko wiite case to endan to laamorde laamiɗo siltan mo ayir on ɗum duno sukaɓe worɓe e rewɓe ummatore kamɓe gatta ɗum batte Allah e batte lewru suumayere ndu. Bandimi Moussa Mamman tawama ton wakkati mum.
Nani sukaɓe en nan mo jiiɗa fonati sarrel daɓɓel nantaalide koɗo liccerdago haarde tekke ne waɗi laasol ɓandu fuu no ficca ficca coni daneri goɗon ɗum wonno koɓe jottodi damgal laamiɗo agadez on e nan gam batte hollude hono fuɗɗugol batu maɓɓe te tache watta kena noga e lewru suuma yeru ndu endan hitande fo siltal leydi ayir Oumar Elhaji Ibrahim Oumarou de filla ko darto tache
abuna wonde ay
tache ko anduɗo abada no waɗe wakkati nde ndiyam yara no woodi sukaɓe ummotoɓe naata le wuro ɓaade e ɓaade no mbarkito nimɓe e jarki ndiyam woodi du tase o iɓe gaɗa ɗum mba wakkati bayraji ɓe ummoɓe piya konkoji ɓe mbiya nimɓe ummo jara ndiyam
tache acharwa
gam batte wallude tache o ena waɗa sembe sanne waɗi ko rawane ndena kanko laamiɗo leydi agadez watti goddo wi kam woni laamiɗo tache on enda no wi'e sarkin tache on du wonko tokkititto sukaɓe endan ɓe piilo e ley wuro ngo fuu nani Aboubacar amma o woni sarkin tache mo agades
wonnan gelgajeɗo
komin ummi min tawi e babiraɓe amin yaade e mamiraɓe amin min tawi hunde noon ko wartirta jonde jaam hakkillo fukkingo ɗum saabi ko hitande fuule wakkati goto o miɗen mburto e hollude weltare amin e soɗodirde enɗan ko tawa leymu
sukaɓe ɓe endani wonɓe noɗa tache ɓe endan ɓe naata e ley wuro ngo nokku fuu ɓe jaahan eɓe jima eɓe mboma himɓe hokka kamɓe kaalisina kulle goɗɗe gam batte hollude golle mabɓe ɗe mboɗi nder gallu ñemeyi
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
birni gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwol fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere e go'o toɓɓere e joyyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
nani yewtere meɗen pinɗiɗon ni hannde haltano do fille dekkugol junngo dow ɗerolo ko waɗano ɗo ndan e haddude ɓurdindinon yaade to rewɓe ɗum ko tabintina ɗo enda illu sappo e tati lewru uttu duuɓi ujunere teme jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi wakkati no laamuno ɗum woni sogeru mbiyeteɗo Dawda Malam wonke mo Allah hinno yaafo kettino nder ɓe rewɓe ɗiɗo wakkati laamu ngol tabintina ɗum woni ratiɓe ɗo enda ministre mbiyeteɗo ɗo enda ano fuuma koye Aissatou e Aissatou min Dawdu ko rukayatu Abdourahmane yewtide mabɓe ɓe kaali
naatugol leydi Niger e fedde wetinde CDF kam wonno fedde hawjiinde duñugol keddi ko laati gacci ko watte rewɓe fuu ɗum ɗo no laatake hono laawol lobbol yaade e faande yidugol hakke rewɓeɓen endan ɗum ndu konna fuu wona e dow ministére ɓe ɗiɗon laatiɓe rewɓe no endan durwonɓe e dow majjum kañum woni madame Aissatou min Dawdu laatiɗo ministére kawjiɗo fille ko darta muraɗo leydi Niger e leyɗe Yassin e madame Aissatou Fouma Koye ministére kawjiɗo gurdal rewɓe e leydi Niger gomnati leydi Niger gaddanoɗo gam batte joganan faami sirio himɓe gomnati wattaɓeɓe fuu on sukaɓe ummatore joguiɓe ande no endan ɓeɓe kokki CDF enda sembe yerno madame Aissatou min Dawdu haaliri
wodɓe tawaɓe nder gomnati mo Ibrahima Hassan Mai yaaki no godani rewɓe anniyaji lobbi min kaldi caka amin min he Amsatou min keeɓi du sembe to gomnati on fuu kam fuu e wonke ardiɗo leydi wakkamum
ɗo enda nder gallu ñeme kañum e fande nder redi leydi Niger fuu miilino hono CDF mbiyaɗo waddatana laawol hokkude hono e ley leñol rewɓe sembe wule maw e kawoni Modi Baɓe ka e ndu kondani haali ko yi e dow majjum gomnati hooƴi haalaji mabɓe ɗi tabintini nder majjum nani ko madame Fouma Koye Aissata kañum ndu konda haali
le gouvernement c'est beaucoup investi
gomnati wakkam mum on waɗi bawɗe mum fuu ko watta ko e himɓe pirtake dow ko winda nder ɗereji ɗin fedde leydi mawne hawjiine fille diina alsilamagal kandu ƴamama haali ko wi'i nden ɗum moyti laabi joyi ɗin fooɗu fooɗu on du timmi
la tempête s'est calmé
madame Aissatou min Dawdu o tabintini o wii kulle ɗe fuu gaɗa kana gam batte moƴƴinde yaadu yeeso
komin tawki wakka mum ni woni yaada yeeso ko e himɓe pirtoyto ko moyta nder ɗereji ɗin fille mum waɗatake kadin
ko watta duuɓi lasoni hannden ko laati talkiɓatakeji mbinano do inɗe rewɓe leydi Niger waɗi ko rewɓe enda yaadu yeeso waɗi lewru jeeyi duuɓi nanɗe sappo e jeɗɗi ko ƴaɓɓi ɗum enda ɓe mburtini ɓatakeji ko holloto noyi wonno gouvernement leydi Niger wonno joɗɗodi kañum e comité kawjiɗo fille ko darto hono wallugol rewɓe moƴƴina e gurdam muɗum en e fedde hawjiinde fille ko darto duñƴude hunde fof ko laati basi ko watte yaade e rewɓe ministére kawjiɗo fille ko moƴƴinta gurdam rewɓe madame Elbaka Zeynabou kañum ndu kondan yetti golleji gaɗaɗi yaadu yeeso heɓama
ɗo wonta kibaruji meɗe fulfulde tili kirten to janhirte
fina tawa jaamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinon
ƴuwde altinere fayade aljumare e ɗenngal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.